hariya abantu benshi bababaye bukarijwe n'amakuba bagenzi bajye bariya kure ndabakunda cyane zikushobora kugera kure nge nabasha kugera hawinde imodoka yewe n'igare bitabasha kugera genda ubangirira uti Ndi hanga nijia nijito Tujie kutabarwa Ndarebi wachu Iwachu ni mishuru Namwe muhanga maso mishuru Ni wakutabarwa kufa Imi babara yose dufite Nuko ya kwirunda nyinganite Ibyiza tuzabona mishuru Nihagutabarwa kufa Imbi babara yose dufite Nuko ya kwirunda nyinganite Ibyiza tuzabona mwijuru Nijaka kebuso
Hakurya ho nagera Bugarijwe n'intambara Bugarijwe n'ibyorezo n'inzara Yewe barabogoza
Mishuru, nihagutabarwa kufa Imbi babara yose dufite Nuko ya kwirunda nyinganite Ibyiza tuzabona mishuru Nijaka kebuso Shikamye kwisezerano Abo bazahura n'ingorane Ngo bacike intege None dore ibihe tubigezemo Bimwe Yesu yavuze Aha bagubuta kamera hari ubutayu ye baba n'ibiki Imbabazi zishize mu bantu Umubyeyi arabyara umwana Akamuta bikwiye kutuzinduriye isi Tukitegura Mishuru, namwe muhanga maso mishuru, nihagutabarwa kufa Imbi babara yose dufite, nuko ya kwirunda nyinganite Ibyiza tuzabona mishuru, nijaka kebuso Ndarebi wachu, iwachu ni mishuru Namwe muhanga maso mishuru, nihagutabarwa kufa